tubonge. Kamilia naomba tubonge. Mungu Baba we long day. Gospel time now. Oh Lord. Ananipenda kamili, bila kipimo nanipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone nikupe yote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi ati nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. I don't know what to do, I'm waiting for you. Joe, nimesubiri sana lini tutaonana na naye. Joe, rafiki wa kweli, rafiki mileni kweli.
Rafiki yangu nimempa sasa tuzo, ana asiri zangu nyingi sogopi mateso. Hao wabisha wanetishi na mawazo, ninaye, ninaye. Wangu sasa misi takifujo. Nikiwa na yeye siogopi vya devil. Ademan ongeza besi na treble.
Nimtaje kama ninaimba tangazo. Ungekuwa nafasi unaishi ati nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. I don't know what to do, to do, I'm waiting for you.
Familia naomba tubonge. Mungu Baba we long day. Gospel time now. Oh Lord.
Choo nikupe chochote nataka, hatuja kutana mina kufata.
Njoo nikukaribishe kwangu, njoo nikupikie chakula tamu.
Naomba nikuonyeshe na watoto wangu,
njoo nikuonyeshe baba mama wangu,
nikuonyeshe marafiki zangu. Nami na moyo wangu
nafasi unaishi ati nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Njoo,